Aheu kaua ina pali, keinini hi aiala ikana hele, e hahai ana paha ikaliko, pua ahihi lehua o uka. Aloha oe, aloha oe, ike ona ona noho ikalipo. One fond embrace, aho ia eau, until we meet again.